Maqa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko. Ameen. Hafuurri qulqulluun sirra ni bu'a. Inni abbaas si gorfu. Wangeela Lukaas boqonnaa 1:35.
Ayyaanni abbaas golgome, sanyiin fayyinaa seera durbe, hafuurri dhugaan seera bule, hundumaa keessaa sumaan filee, ilmi Waaqayyoo sirraa dhalate, boo'ichi keenyaan raawwate. Boo'ichi keenyaan raawwate, ilmi Waaqayyoo sirraa dhalate, boo'ichi keenyaan raawwate, boo'ichi keenyaan raawwate. Ayyaanni abbaas golgome, sanyiin fayyinaa seera durbe, hafuurri dhugaan seera bule. Ilmi Waaqayyoo sirraa dhalate, boo'ichi keenyaan raawwate, boo'ichi keenyaan raawwate. Ilmi Waaqayyoo sirraa dhalate, boo'ichi keenyaan raawwate, boo'ichi keenyaan raawwate. Fayyinaa seera durbe. Kenya ni rawati, boye che Kenya.